twice. Yesu no Rwanda. Ah, Yolanda kata Yesu. Yolanda kata awe.
Nakuamini Mungu, nisijepotea. Nakuamini Mungu, nakuamini Mungu, nakuamini Mungu, nisijepotea.
Nijenge kwa mwamba, mwamba imara. 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 Nijenge kwa mwamba, mwamba imara.
Yesu ndenya wete luno. 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 Yesu ndenya wete mbonye.
Chola samba katawe. Chola samba katawe. Ah. Ah.